Ukimuona benda, mwambie na mutafuta.
Tumewazili muziki ya kisasa, Super Kaze.
Ukimuona benda, mwambie na mutafuta. Niko na yambo kubwa, ningependa kumueleza. Nilimuona yuzi, moyo wangu kabazuka.
Mazuka!
Elikanipe namba, nikatumie SMS. Ai, Benda, I love you. Benda, I miss you. Benda, kubali uwe ndemu wangu wa kila siku. Benda, I love you. Benda, I miss you. Benda, kubali uwe mlembo wangu wa every day.
Hey, Wakuito, na you.
Lafiki zangu wazoea, tabia zake zinapendeza. Nguo zake designer, ametosha kuenda yava. Elika nipe namba, nikatumie mbeza. Benda, I love you. Benda, I miss you. Benda, kubali uwe ndemu wangu wa kila siku. Benda, I love you. Benda, I miss you. Benda, kubali uwe mlembo wangu wa every day.
Mutafuta.
Ukimuona Jerono,
mwambie na mutafuta.
Ukikaona Kadeu,
mwambie na katafuta.
Ukimuona Kemundo,
mwambie na mutafuta.
Ukimuona Kelubo,
mwambie na mutafuta.
Ukimuona Jamala,
mwambie na mutafuta.
Diaspora.
Ukimuona Michelle Obama,
mwambie na mutafuta.
Ukimuona Lupita Nyong'o,
mwambie na mutafuta.
We, wanawake wa power, tutapambana na Zimba.
Benda, usiniongope. Benda, usinitoloke. Benda, usinikemee.